Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch, 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 touch.
This is blood and blood. We live good life every single day. Better every day, and this is how we do. Mifuko na machada kwenye camp tuko matawe juu. Ni bata day, tuna enjoy every day. Mifuko na machada kwenye camp tuko matawe juu.
Hey, tujigambe, tukupambe, tulegambe, tujilambe. Hey, bata ni bata na kuku ni kuku, watoto kali na shika vichungu, ni fiungu. Na na adults mini bomba, wateki na warembo wako bomba. Wakija kushoboka tunabonga na gonga na gonga class. Washtue na washkaji tuko VIP class. Hakuna wasiwasi mitungi vishungi. Wanangwa soko moko menambia wanatima. Wapo vibe lela ana mtu shaz kwenye linka. Sindo Simba, Simba mademo metu zing zizi zing zizi zing zizi zingira.
Banta everyday and this is how we do. Mifuko na machada kwenye kia mtuko matawe juu. Ni bata day, tuna enjoy every day. Mifuko na machada kwenye kia mtuko matawe juu.
Nasho business, niko happy kama birthday. Kula bata mtuto mzuri na wala usi delay. Hey, jiji zima kime happen. Vute shisha ama tungi tuna pop na mashampen. Watoto wameja, ja, ja, jazana. Tumekuje na maza, za, za, mazana.
Kwa bebeni walo zima dancing flow. Ambie wasi higi hizi mbio, mbio.
Unavunga, misi vungi. Vute shisha piga tungi.
Tungi mezo kama fengi.
Bata everyday and this is how we do. Mifuko na machada kwenye kem tuko matawe juu. Ni bata day, tuna enjoy every day. Mifuko na machada kwenye kem tuko matawe juu.
Madili zimevuka, akili zimerukwa. Asiri kwenye nyumba, akili nem. Kwanza kwa muumba, tatu kwenye bumba. Chapter ndumba, pili fam, joto chili fam. Toto mzuri kam, toto mzuri tam. Mixa vimini, ita mimini. Weta mimini, heta uningini. Baba bata day, huh? Panda bay, huh? Saturday, mensi Saturday. Napiga vinyoju kwa pozi kidogo, huh? Na rap kwa songa na weka mikogo.
Bata everyday and this is how we do. Mifuko na machada kwenye kem tuko matawe juu. Ni bata day, tuna enjoy every day. Mifuko na machada kwenye kem tuko matawe juu.
Wengine life tough, tuna wapiga tough,
yeah.
Tuko na mababy na mawai. Wengine life tough, tuna wapiga tough.
Here's another one, here's another one, here's another one.
Touch, touch.
Tuna enjoy every day.
Every day.
Please. Every day. We're in a life tough, tuna wapiga tafu.
Nibidi number, yeah.